Bruce Africa Ponise. Ah, yeah. Yeah, 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 yeah. My baby, yeah. Kama ndege wafana na usiku zote uruka pamoja. Nitaruka na we, baby. Kama wewe ukichoka nitakubeba tuende pamoja. Nitayona na we, baby. Now I'm in love, acha nkueleze. Filo naniweka roho juu nikikukosa hewani. Now I'm in love, hata iweje. Kukuwacha watangoja tu, nisha kupata mwanani. Cause I'm gonna do this for love.
Sihitaji wanilipe, utajiri wangu kukuita hani. Vile wewe ni mali, wanaona wivu. Hata chakula wasinipe, tabasamu ili nishipe hani. Mtamu inje na ndani, ulinichizisha mapema mama. Wengine hawataniweza mama, wakiuliza ntaeleza mama. Akiumeniteka mama, jiko langu ntapepeta mama. Wakiuliza ntaeleza mama, ntaeleza. That I'm gonna do this for love, for love. I'm gonna do this for love. Sicha ambiwa na mtu. I'm gonna do this for love, for love. I'm gonna do this for love. Sicha ambiwa na mtu.
Yeah, murder on the scene, my calamity. My sweet, sweet sugar, Miss Cavity. If I fist from the back, act fitty. Demu akishua halwi na CD za charity. Yo skiza Drake but apendi kiki. Yo kwa mrila pendi self pity. Kwa self feeling pretty, kwa roho ni pinchi. She stole my heart and ran away. Shanga kwa kiuno akitingisha na tea. My remedy I'll work hard, no dust on your feet. Sikubali defeat, I'm down on one knee. Forget the streets, come.
Let's do this for love, for love. So I wanna do this for love. Sicha ambiwa na mtu.
Come mix slicer.